dhaggeeffattoota fi daawwattoota ONN kun ONN dha. ONN irratti akka kan isin dhiyeessaa jirru waa'ee keenya. Waa'ee keenya irratti egaa kan isin dhiyeessaa jirru as na fuuldura kan jiran gameessa qabsoo Oromoo, angafoota qabsoo Oromoo warra yeroo jalqabaatiif rasaasa dhugaasan keessatti kan hirmaata turanii fi umrii isaanii guutuu cichoominan kaayyoo jaallan isaanii itti wareegaman, kaayyoo angafoonni keenya itti wareegaman qabatanillee yoona kan turanii fi har'allee qeerroo wajjin dhaabbatanii qabsoo kanarratti kan cichanii hafanidha. Isaan wajjin akka turtii gabaabaa goonaa. Egaa hunda duraa dhugoomsaa dhugaasaa waamicha keenya kabajanii asitti nu argamuuf akkasumas immoo yaada gabaabaa kana nuuf kennuuf fayyamamuu keessaniif hedduu galatoomaa horaa bulaa deebanaa siin jira.
Silleen galatoomaa.
Egaa bakka kaan nu qabnu waan seenaa haasa'uuf yeroo isin qabnu seenaan keessan seenaa qabsoo Oromooti. Haa ta'uuti bakka irra geenye kana irraa kaana ammoo har'a kan wal geenye kora gamtaa miseensota abaaboo Awurooppaa kan biyya Suwiidin magaalaa Istookholm irratti argamu irratti wal geenye. Mee asirraa kaana akkamitti ilaaltan ayyaanni kun akkam turee korri kun akkam turee guyyaa lamaa deemsisnee akka xumurree irra.
Korri egaa haala yeroo keessatti walitti dhufanii waan jiru irratti wal haasa'uun waan barbaachisaadha. Kunis egaa akkuma arginutti haala yeroo irratti marii argitee haala yeroo dhaabichi keenya akkamitti akka fuuldura deemuu fi maal irraa akka eegamu. Maal akka isa barbaachisu irratti waa'ee duratti haasa'ame kuni bareedaadha. Kan qaleessa kan miseensota har'a kan immoo hawaasa irratti argannee kan argannu irratti waanuma bareeddu gaa haaluma yeroo irratti kanaaf fuuldurallee gaasadhaa haalli mariidhaa kan bakka bakkatti itti fufuun ta'a haalli yeroodhaa kun kan murteessaa waan ta'ee fi haala yeroo kanarratti immoo dhaabichi keenya maal gochuu qabu maal isa irraa akka eegamu haala gaaffii uummata keenyaatiif ammoo hiree murteeffannaa uummata keenyaa kanarratti cimminaan waan silaa yeroo namarraa feetu gochuudhaaf akka argitee dhaabni kun gaafatamu hoogganni isaatii fi hayyoonni Oromoo kan deeggartoota dhaaba kanaa ta'anillee yaada irratti kennachuudhaan haala tokkummaa Oromootiif fedhii saba keenyaa waan silaa guutuu danda'u irratti akkamitti akeekni bilisummaa saba keenyaa kun osoo hin gufanne milkaa'u irratti yaadne eeggannamu obbo Hundaa'u kan itti tuffufu ta'a. Ammas haala biyya keessatti amma argamaa jiru irrattis hedduu mari'achuun fi ogeeyyiiwwan kanarraa yaada dhiyaatuudhaan haala jaaramattis haa ta'u haala bitee wal dhahiinsa yeroo irrattis haa ta'u. Bareedinaan haasawaa ture hedduu bareedaadha.
Tole egaa hedduu galatoomaa. Haa ta'u egaa har'aa sadarkaan irra geenye sadarkaa salphaadha miti. Lafa dukkanaa gaafa dukkanaa san bakka isin kaatan ni beektu. Har'a immoo ija keessaniin carraa argattanii waaqnis hunduu keessan tursiisa isin singee argitaniittu. Egaa qeerroon yeroo utubamtu ni beektu. Akkamitti akka utubamte ni beektu. Maaliif yeroo qeerroon utubamu isin. Miseensa gumii sabaa warra ture keessa tokko har'a Oromiyaa keessatti waan deemaa jirus ni argina. Irra caalaan namni jijjiiramni dhufeera. Jijjiiramni kun Oromoon bilisoomeera kan jedhus ni jira. Gama biraatiin immoo Oromoon aangoomeera. Aangoo biyya sanii Oromoon fudhateera kan jedhu jira. Gama biraatiin TPLF yookiin immoo warra silaa biyya san sirna kana ijaarratanii sirna kanarratti abbaa ta'anii biyya san akka barbaadan oofaa turanii. Dhabamaniiru yookiin immoo maratanii maqaleetti galaniiru kan jiru. Waa kana akkamitti ilaaltan dhuguma Oromoon aangoomeera Oromoof darbeera sirnichi buqqa'ee sirni Oromoon barbaadu dhaabbate jijjiirama jedhan kana isin akka buuleessa qabsoo Oromootti akka muuxannoo waggoota afurtaman darban qorattanitti haala jiru wajjin akkamitti ilaaltuma isin.
Ani jijjiirama kana jijjiiramni kun akkaataa amma. Namayyuu itti xiinxalu kan argu waan na gammachiisu ni qaba waan na gammachiisa ni qaba. Qabsoo bilisummaa Oromoodha adeemsisaa kan waggaa dheeraa 2020 waggaa dheeraa 1978 irraa kaasee hidhannoo marraa jalqabaa yeroo eegalamtus maqaan dheeraa turama. kairo gana maja be war sir le le tru mu jal qamuman hum nasani tu kairo mata tutati kairo ni jam kun gafa sada kai jira tu su mawu ba sati eh gafa hayla sillase we dergin su wes marsala ba fayro mun ne khayna te mulla bakayo kai la sita kote mulla ta tu ereo fi mutte fannani hayya ma je dergin kai si mun khayna gutu te khay yero sel le kairo jada me tu na jira akasuma ga dargi da khaysati hanga dargi wonto da abanu asan te nya busa shanchani ti skadi un ta ku ta ke ratu ko fo la fajratti dargi ko da maysunu mata khayna mo gudu da maysun barti da maysun arane galam kapsa ko ti mo fe dargi ko fe ga fa dargi ko finis ya ro dargi ko fa ya akar mo to ris ori jaratu dargi ko fe jar tarise ne gaba chartari sen qabso bichimma omo ummatati gabbe ummanni nu oromo ye sandro oromo ye tunu ndure oromo ma kana ulen barsi chatuwe hata ho ammo oromo ma baramte e gabi kili dolong gafa kero gana marra habe barsi famazure jala hanga fae dulloma tikana malle barom se tumu fe dakki ke satis barsi famas ke gana dite mi torba wa yana khisati barsi kamato yarmani kumala ma fi shan qorasa ba aboda kairon dalgagon la fajarat qosom sima wa mo hala hakuta adda ke swanyo to khara hundanu hala dandabe harfan gure da kan fajalati bi ummata ke ne jarma katifofu ga fa qorasa ba sun la mahaya bi kumala ma fi shan da kase itrofi yaro era abdi matu ko hundi mu ko mati ko romo mati tikka gutta itrofi dabremo adem so hundi be de be sincila daga bu ma kan jabu sincila kan jabu e gala be salke sat su ma mo gafa lafti dura fin finneli tan adama hata tu jabu sincila tu be finne da gaba wajire o bidio kai lakki magaro na kaisa kitan ko finne da ko kaba ya ni da ni mata ko ya masu bukai gaba sai da na mai dutti dume de dere da su ma ro mo la fajara ma te la fajara tin dole jara to ha ta wani mun ti mu fe kuma la ma fi afu o un jabatun
afu
e ko afu jabatun ittifu akasuma ga hanga kuma la ma fajja kan jira ma aja e ba ko ni mo iga malo romo dabballo ta kuma romo la tela ko pesu ta dina ni lekam yero ne era rawan tele gama fi kala fajala nam ni be katti no ma ma de be katti di gama ti jara ma asgay da wan asgay khana mo f ashin bil chatte nam ni nam ne hatu la bati da uniga ma bati ta mu ti wan il man romo ti e sa ni buta ta pa ammo ti ni ha ka usuni di ko wan ga ina ti fakka do namo ni ga ina sa ka su bar ba dira hadu gatti ka mu mu da ko da na kali dura ja ka be bil che se se ge da su ma ko el ga bil chatte mo ha ma ratti mu ratta ratti nam ni ti su ma su ni mu la ma ki ma da mi ti ma ro mo ka isa ne ti ha ka sa li ar ga chu na ba ki ma da ammo du ga tan ti su ma ro mo ma li bi yero fin cilli ditaga huma on hammatu qairo bil summa kajamu qairo biyal sajamu me sanga iman kawan a konvede hada qairo da gagon ko ni no ababi yo te tenne ababi yo te brao ne amma koni mo nuti gammacho ti kam hada wo akata e ammalalo wannan wannan ka sadarka kan kai ditira biyati tan kai satti barbaci su ware gama me kan baka tan ga ditira dalatti ditira dalatti ratti mo akata wan kan na ma yutu ti abato barbado namni jarmani na mata ko kabo kafila to ko kabo e namni kai ka sadi sa ke sitti jira hin kaban yin no hakkali kaban ammo dal kamar rabu rese kan atinge fis ko de hin kaban yin warimo active stota majus qoda dimsmo robotis bego qabani khasantis bego hundinu walhammat ruba bishanto kogaba katka qaw walid dabalamay dabalamay galar mata amma ban fe da hajaro galana ta yormon kige sate kige man sate jijjira ma haraga yacha jijjira ma hanaratti abumma barbadun abumma ummato romo di galat jarmo ni siyasa hundimo akeka oromo rakko jala basu milka oromo dabsi su kapsa milka oromo khangale kan kalesa sabontonno oromo da itti umature gafin tenya mari gafin tenya gafa jal kaba oromia wala mata te bilso mitre barbana kan marrate de matis ba hata to halabi yetti san kesa ummatonno nu shakku kunkun hundinu jiraachu dal kora saba sadafa asmaratti katta irratti uitine i ummatota etiopia juriana ofifu kesa khenye kulkullo yini amatti kan fudattu dande yi warra laadu fe fudannaye utim sim sensonne warani musuma oromo wan kan amatti fudattu dande yi nu fu wadali baale nu tiratti mari hande warani baka jurtu ofite nya mari hande ngarre wan kan amon stridden dil chessa gaba kora saba itti anu ratti nu ye sitani amay fudannu yen amma mali wanni sigarta khaysati qolleta qolle lakki jetta yota te jetta hire ofi murte fanna sabaratta foye fanno wala humma haje shans wala humma hire ni saa umma ta murte fanna nuti umma ta murte su nuti mo bi su ma jenna ammo hire ofi murte fanna umma ta sa umma ta gaje no umma ta tal no jenna umma ta to jenna sa wote to pa khisi jiro kuntu ma wo biyetti san kese nuti to pa len jenna jenna ka basu sa wote biyetti san kese jira mali jecha Ethiopia jamu kana manamni lele su kana nutu kurasa da fa sarrat le hin fudanne tuda ka misai zatta su bawo mali hin fudate jecchu kon fei te nyen dufin ilman oromo duga isani wodi da abate dume la fei ilman oromo heddutin e bi tutu jara akka bi yetti kan jara de umati la fei te nyerati la fei te nyen jara nu mo le chasu jara nu hin jara ne wacho do jara atam amalle fayidan sabonno ko walit fe biyetana fayi toppaje fayu maqabiraje fayu ala ba fayi gappate ummatonno walit fe hire fi murte fate wale jiran lakki kitti wale jiran makana akata to jira to hati ka gawo ka ko tikko ka bu guddo gawo walit fe fidate hire sanene biyetti to biyeta di jalla biyeta kan mo or antum ma khaleme likle lisa bas fidam kuni nuti gamachutti qabona kan to kan wanto ko wore ga man mirke to kokor da te san qabatte ka te jawi fatte kan ta kan kan mun gas ke ni nan nu fi mirke oromor arda abi yi fi am lamma fanis fan jal qaba afan adib suma oromo nuti dubara dubacha to da dubato da manni sa furat debi ba kofi lamma abi yi bu sudan abi yi mo akka opido dursufi akhesetese para wadi parlamenti kesetse akafilam i bangoda akate fu jerre habashota nama oromo chiratu wadi sum barbanne igi wono khaysajira haga baganda maralle jiratuwi ati akate helu damaka mo konnane leni hakkai salle sa dabarsu inji fannon argatam inji fannon argatam sun i hadi kesetse argatam ammo yati kesati argamtu na maqan na mota oromo danta oromo maqada wan bakasati olbani bakaydutti mulatun ummata kenya gamachis mirka khana khana argan igalu fekhunis isa khana kitilal wani bakka amma yejetam tanarra qoso walin balalifan dadabi san qaban sanis german achirra oromo fda banneyo harda iga oromo tinkan ab qani jirat nama adunya tan khessa gabrota ma oromo fi warrentu matote Ethiopia ya amu gabro ko rechu dan adunya be se tokofate ar awangare mu dubnu mu kala ba khaye yani isa farsun alles lase farsu farra yo bakara bikran mu khuni hidda wala ba khaysa tiga dabate fi ni sagari to de dis yo khaba ko gwade bodde bodde hidisan ko kana ho isan le won ndu ani wanni atar game igel man robote nirgakein emirgakein argan argam argata qarara tigem balale fataji achi baati argite wal jaraji tusan isan jabachu jirani isina ummata khaysan ajjesina addi bisuma romotis ummata ofitu bar era tu atistur isin mo khales har aje jiram jiraman abbatan kali semmo diga wali dangala satu har asemmo diga lima romo dangal wana akala mun dangalani akka kampin oromo da har anya arga romo ditini arga wari arra gi hadi ginde lima romo da pacu ke saga be jiram neju isam mo bete tikre wari ala jiru wari mana jiru of jare takumma jabata jiru dabala salgan kali mu amaratis wari dabala me sali kuratan nuti malati ka dabala muwan bene dabala khini khana kai fa nuba sam barba naji tu
gari khana wal kafsi sa tem per kenya pae wara tigro ta kasta bara ta sagal sa di television in fish fish kin mu ko ko damin sa tipe illa ke sa tra de dewa peni enni si garin to ko nuti ka manaba ni tigrai gudu ijaru ni male ethiopia bil so so ni ki kanafu isi wajin khana jenu jani ragar gar bahani anaka dr ibrahim kan fa ichara amma bisanu waliti de ani galani tihari mo kan ni mali dabban santo ko kan ni ti absal jiru jira etra ke satti kan yero dar billo gana sani walana mo ko de ragale kan ni mun tu walti de chani mana sani ke stani mane chaje gama berate mun ni amara da ethiopia le ne su ala ke satti wali jare le ki sanan ko go isa de gram fakata lo bijara jara isa marsani jara likam sur jara namakan akami tak hi ko da ta me go sa garam da tu akama gudotis afsatis akam ti ta akami ti go mu den da tu
ani kana akiti go mu den do wan to ko ra la lu kam na bi yi wan ra la lu nin ka bu mari president di ethiopia te mari president di oromian ta arda isanis di jirama oh harms of gone je chajira harms of godum gari harms if of godan kale salle maqawal qresudan igaw ndangarasu nan khayni able kalamatu one of the man tigre qalana mo adib sumo romo qalatu ni yani maqabal le sutra har alle wonu su egalame jir wanta khana rafu na ma khayni khalum nutidu barra warri khana dalu rabu dandum immata khayni khana gatu ummata khayni khana gasani yani isani dina mutu dubatatu majirani gara wujiti yuda jar mayota falama bi summa sabati alati afanis khaligate wan akatati walati gufam gamatu adim summa romo wa farta qaba chaza qaba sirna qaba khale selle akeka qaba saganta qaba akeka saganta sa sani dufe gara garuma akuma lamma fali sa sa gara garuma le qaba wan wan romo fredi rutta wali ngal yucha ya sa sa daga adim summa romo sip sa sa ji ma wani adda harki su kun daba shira kana nan qari su hadu bisu maromo duga nama amatti wali gala kunna biyatin tun qabdu farka qabu biyatin tun qabdu farka qabu buto farka qabu ihadiki ya bi ke sette o video nan moral tun ma qaba ilman maromo ti jada ni maromo da banne ja erga santehi isan tun ro na qaba isan tun ran di tikaba o salifi isa khaba galesa igetti angalasa tu mi dama tu khalesa mi atura amalle de chamilura isa mi amisan isan eta abati tan bijisa ta amma kuma ifa nu khaba jalan isa sai yamani walin ga tani hasani wa romo rijurati ha walin dali gara gara kuma saganta ta kablo adda da khaba nu nuti sagarte campaign ke ni godan kanaratti oromuma oromo oromia walin ha abban ratti walin ha sawali naga khara naga di golin dalgan ini nama kenya ganna kamu tikata dan galla fa kenya khara ba kal fi dalu kum boru unda mara ilman romo te fi fi jetta dan ga kyame di oromia din dir oromia ni te ratti kampani bolu jira chuntes barkin romo duran wayyaba ga bani tikatu tira ji to khana be ko qaba da wari misensan ni adil demokrasi ma mato romo fi ju kana be ko kana fu lafti oromo chalamte ko mun kam dan gar oromo mu khale sai da abatatu rebeina bakara wari kilili shani ga ni jiran beina ifa magalan digamuran kunun di muran ya gar amran kunun di muran de ko ba kana de ko se wato ko tani jabata anja
aye futto galato madam sa ke sani ge ega sena ke samballa da kesuma mi media lati futto galato sani ge aye